najua tafika pale, tapewa mabawa kupita ukingoni. I had a dream so strong inside of me, I just knew one day I'd set it free. Na hatimaye wakati wangu umefika, hatimaye subira yangu imelipwa.
It's your time.
Wako utafika, hatimaye subira yako italipwa.
It's your time.